bad boy like
Okonkwo.
Hello.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tu to cuff. Anapenda penda jubu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tu to cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Na mashash, kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Nko USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha.
Yes papa.
Unajua kurombosa.
Yes papa.
In the left na right, yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair season nyole za farasi. Anapenda muku chuna lipangi tax. Ukimwiti aga mechi anajilipia cab. Ni hot cake, fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu.
Anapenda stories za do. Kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma Mpesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saili analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda muku chu, anapenda cash. Ali change test na pia class.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dining seti, na dining cuff. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapu wani wa sexy na wote wamevai.
Mi upenda domba ya sio siri. Kue Mpesa dola au shilingi. Wetumia wallet yako na akili. Uskini expensive sana kuwa na mimi. Lipia nywele, alafu nails, alafu luku pia misi ezi fail. Babes umesota, hatu ezi date. Ina ganji zangu, mini mejirate. So any show, kusota is a no. Wapido, nipe soft life so.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu cuff. Anapenda muku chu, anapenda cash. Na napenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush. Kanapenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu, ana blush.
Kukupongi joni nyingi, uneza dhani tuko bash. Ukumbogi nime bonda, kila mtu ni guasho. Na uliza rima gani, mina sema emba cash. Ni kudigi 250, kuna venyu na ni gas. Anapenda muku chu, bifo kanje pongi wezi touch. Unasikia jona penanga mangoe joma shasha. Shani papumpu, makalia sosa touch. Kuna venye zetu bana zime catch. Na misi toy farm, kani ganjo uneza tundura budako. Sika mbila fair joju, mimi si wakwako. Marapo na kupi very much kakidatu. Marapo na kupi very
Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtakalikuwa
nzege aliwekewa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtakalikuwa nzege aliwekewa matembe akiwa na malele.
Lele. Kila siku nko madoni, kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipua na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Takuje na mwaki Kenya. Kulabu misi taki mina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na towezi songa mbele. No wonder hizo lyrics hazinanga atamini. Rudy Daru, brush it off ndo nitishi. Lyrics set bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki ni teguiji. Tunachiza na matiti kila wiki. Wezi feel fit, tijunge wesa kubizi. Kwela juu ya maji aliru kwa mara 50. Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa nje. Gali wake wa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa nje. Gali wake wa matembe akiwa na malele.
Nimeeka lele malele kuzitoka. Na venye tumezoza inasikika di Europa. One in coach nikipula puya wompa. Lakini kama Isaac ayu 18 and over. Nisa sita na ona kuna njeve. Kenjani na kaveve nkisiza wrong rende. Amelia jolipati wa mawembe. Kapwa sura maembe na mwitangati muende.
Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa njege. Ali wake wa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa njege. Ali wake wa matembe akiwa na malele. Ahu dada nasema mini bitch. Kangedha oki bonga adiso sana kuswitch. Pum 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 mina tafuta the clip. Kolabo ndo na die to my beat. Niki come through at the chip. Niki kuja na mzinga na pita na your bitch. Adiso sama fala wanadhani mini glitch. Mashallah luku fisa kama yangu wezi glitch. Kani koroga wezi banja suna jomindo the best. Bogi sporty tutambui the rest. Niki come home yepunani ndo na dress. Ati luku na inifisa ama fala wezi test. Mimi na mama joki sungi na kikres. Weni babi dona kuliwa na best. Nani breast face utadhani yeni candy. Natupa 1-2 usha kuliwa putesh. Iza Agosho dondo the best. Beki anani nice anani caress cheso. When I put to the test, me na fanya the minimum, na fanya the rest. Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa nje. Gali wake wa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigi ya tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wota shembe shitake alikuwa
nje. Shika kiuno na matena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Kana yo track usidoz niki flow na yo wave kama shark niki wapiga
attack. How are you waze? Eba luka dede. Onyesha watu doi kati yo madede.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Inika Nairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Kapa raunde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa raundi huko New York. Niko insecure ile designer sauti sol. Mademu ameparaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni ndere ya la football. Role model wangu manze si mibrida law. Nikida itambla new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasu icho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasu icho. Eti tulienda wapi situ kwa jibaga jag. Tulienda wapi situ kwa jibaga jag. Ay, jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Hey, jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Wakauliza tuko wapi situ kwa jibaga jag.
Wakiuliza tuko wapi situ kwa jibag na jag. Unajua kani kuroll, mi rolling ina gang. Vile mbogi joy mekrak wana tukompia na thugs. Luku authentic, kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shere ni daily hizi pande na ni must. Jibag, wethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu nikicheki joma mblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city niki splash makash. Situ lijipanga jan wako juja na nja.
Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Bag na jag, mini fiat understand. Walenjina kaimara mall, vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima, kwanini atatak. Mabombo wajeta kama yuto, shine to ball to rise. Tufike mali range, nyondai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies. Me and my friends, on the NZ. Ndani ya benzi, wasupa ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, mabesti. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, majag, ziusonga time. Ndani KU zinakana shikwa laibu. Mboka ni utat, tutashindwa who's that. Machine heavy duty nyuna dhani ya chini puka.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Jibaga jat.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikanza kumlipia keja. Yo upika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Yo kombi kuna vile yo slap. Miswezi jam juya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Anapiga fiku ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up. Anapiga fiku ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up.
Ninapiga pic juu ya bed na tumia speedy speedy. Last scene alificha ni kwa nini. Anajua baby wake huwa cheesy. Ni chini ya maji mi umficha kama siri. Ukitema taxin come hivi. Nguna kaa mimi sipigangwi na baridi. Soko nikirudi nishatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini. Ukitaka mina bend down receive it. Legs to the sky tuachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Can't cheat can die mini wako amini.
Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up. Yo manze hey, pasi watu wana break up. Cheki mama zinasikia tifu. Nukiwa ndip nizishiko kwa susingizi. Buru buru nikugatheloizi na wazing king mratish. Na mange usjo ni party jo on a Monday. Pate jaba na mashash kende Tuesday. Nipate nole mother tiki dance. Sito Wednesday niki roll to mashash. Tazen pate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meka mjama ngoto na taie ni popo. Na bado siya mine mekuja na mawiske. Na type on the missing. Tonde isi limze ali cash money. Pate na kimali nukunge mali safe. Na getu kanibani unabatishwa na shati. Ni namba nane nipate best tano nane. 12 o'clock tu ya sana. Piga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga beat. So manze hey, pasi watu wana break up.
Anapiga pick ndana nyumba na bado sana kesa kau. Banjaga sana mi Peltanga Alexa White Rimo wa Kiambu. Na napenda pesa na ndani ya baesa. Na jinju ya meza Klobaka inaweza ku pull up selecta. Big baba ni na supaka. Saba noko destiny. Nilifanya vote wa karudia semester. Ba dala wende lecture wako kwangu na wasesa. Tingisha zungusha kama kibuyu ya supu. Hage neza funja bira tili kipimu. Supo ni chizisha ni kasto na juu ya nduku. Kwanza weni kegi nizo picha zina filter. Nina morale, sisters yusare. Nina morale, wacha katambe. Nina morale, usini hande. Nina morale, wacha katambe.
Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Theo dance kwa itune nikiroga bise. Mbona hiyo pasi watu wana
Dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form tu na kill. Kini doba safina ni genge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free to keep up on a breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisha kitumiwa mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Nafigia Shakilo atidansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu.
Nasaka formula. Nisonge wapi niende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kuma Riminta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Weskuma meme minta cheza na mafiga. Kaime kunaisongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu.
Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nikikuita utaitika. Tusisumbuane juhujafika. Na waiter shot unapima. Nje ya moli zina bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover. Mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana. Sitemi sitawacha. Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nani
upendanga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utachizi na mangoma za jabidi. Na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai. Nimpatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missy dem. Wako settle my dream si reality. Kula kitu hungry hungry.
My baby my lover. Mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana. Sitemi sitawacha. Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na nikifika unajua masaa. Nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na
Mbona unapati ya lona. Uneza tokea area kuna form. Uneza ati tuko juu ya chrome. Na bashi mikrome. Alafu mi 410 420 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na hongo zimerunda niko juu ya jingdong. Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki nasundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. maji hadi seki velo joki na sundu uongeze steam mana head bad mushikisha daily jo why you partying alone mbona una party alone unaweza tokea area kuna form unaweza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi seki velo joki na sundu uongeze steam mana head bad mushikisha daily unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi seki velo joki na sundu uongeze steam mana head bad mushikisha daily unasikia kweze imekana fini hakuna cha kuboza pale ni kukana shi wale wa machokio shagizi wa mamganazi hakuna papo light leo labda watu bebeji bado selector na tuchambulia madoba siku kwethe inalipuka nkuzitoka tukisikiza mix akiwalai leo stem ya dima ngware 6 akiwalai leo stem ya dima akiwalai hajima pema ndo best siku ndo the best konyagi ya pando chesa kuna kwa gizi ya makrest unasikia joni kubanda ladi leo stem a keg mkoro wa minisota menekia doza test why you partying alone? Mbona una party alone? Unaweza nitokea area kuna form. Unaweza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam mana head bad mushikisha daily unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi seki velo joki ndasu ndo uongeze steam mana head bad mushikisha daily why you partying alone? Mbona una party alone? Unaweza nitokea area kuna form. Unaweza ati tuko juu ya chrome na bash ime chrome. Alafu ni 410 for 20 to commando. Mpoa na uguza anataka twende home. Mpoa na uguza anataka twende 4343.
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. 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 Just going to party. 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 And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good, so west kiza. Soup mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party. Kitafuta buda jua haunipate. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, hadu gawe mkate. So I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. 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 Just going to party. 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 Party.
Ndo yu HR ameweza na manager tikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na Mpesa. Na bosa yuko hii ofisi tunacheza
party. Lakini bado tutaringa nipate huko daro luku na yo nimepiga. Leka na daiva kuzangu atini ya madiva. Sijali rada zake acha kwanza ni take crispa.
Situ kwa maji kama dafu. Ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni opinione shemote wa dafu. Juu ni kuwa malu doba ya stana na nduvu.
Kakuna rada panda bas. Mami, we kuja tu pole pole niko from South Sea. Leka ko on, nimempata na majagu. Skima class, pia now wako on. Asi?
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. 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 Just going to party. 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 I'm not going to work.
Party.
That's how it works.
Party.
They don't need to work. Why should I work when there's no one at work? I'm just going to
party. Party. Party.
I'm just going to
party.
Niko class, niko class 4. Baby girl anadai ni washe ndom. Shazi bonga fiti jumi ukuwa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tunapass form. Na magali wamevaa dong. Story gani walai sezi pass ndom. Niko chat na magai mindo fata ndom. Kikibini walai ninafika lon. Unajua maisa ninafika home. Sezi banja mta mindo fata son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy
itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Patuation kwa life no matter good. Ni weekendi walai zimefika moon. Na madiva wame chrome nimefika zoom. Usi zime my guys unajua rules. Tunakata walai adifike noon. Kanindom unatako na call kush. Easy end tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena matekun. Akijipa my guy unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda Ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. First thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda anapenda. Una tick tack una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Nini ama boost wamebeba scene. Una tick tack una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. Nini ama boost wamebeba scene. Anataka design inataka. Kaga na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form music bana makata. Anadai jean anadai vitu rapture. Suzi ongezaga wala intajipata. Kuna Nicole unajua it's your first time. Hizi vitu gani wala enda kuwacha. Bado tunakata na bado naitisha. Suzi ongezaga wala intalipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Dema mejibeba na bado nanishika. Bila naikata wala baby cool down. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl huku waga machine. Alinichocha ndo tufike mjini. Bila nazitoka wala isi amini. Nilitha ni mpole mkindi amini. Shakuwa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Hini ya mabuso mebeba scene. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Izo nini, una tick tack nini. Hini ya mabuso mebeba scene. Holy Ghost fire baby mama she a weekend. Tick that there you are here for the weekend. Body she a vibe.
Ba file kuna end it ba kimenipenda. Mana deep sea.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wame Eva, the TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha, ai. Makwela wame Eva, the Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Like a boss.
Double tap kwa content yako kabeng. Venye kame piga tans umecheki nika ten. Nati black chocolate ama white vanilla. Wote mina meze ya mate TikTok kodiva. Aki sijui walikose nini luku. Chuvile wo ipiga wakiongeza mafilter na rim light kuisha. Chenye wamebakisha ni tipsi kwenye picha. Slide for the D to the M. What a beauty suneza nita beast. Wako baby yara cutie. Ya wanna be your bestie. Nilikucheki gram nika penda. Nika kutext mina die kukam. Then you come don't you come.
Neti kuna kwela pen. Kwela wezi rate. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wame Eva, the TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha, ai. Makwela wame Eva, the Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha. Alo. Mina dai kusuka na sieku itabidi chali yake ajue peng ni wetu. Kama simba na kawe masepetu. Mina taka kapuwa kakuflo suku kwetu. Na dai kendi super crazy. Kadem kamevai na kakona jegi. Tuteke hama diva tuende kwa BNB. Alafu tutashare tuju wako wengi. Hawa super nika watanimaliza. Juvile mi ushinda nikisimpuko Insta. Tamara macho tuzi na niita. Kawera waga keki na kamenimaliza. Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wame Eva, the TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha, ai. Makwela wame Eva, the Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Check it out.
Azia na Senya, Gadoni na Wema. Nikitakerio kikupia utalenga. Emi, Emi, Emiliana. Fige kondani weni wakina Rihanna. Almamudhi wakishika nangana amba. Minisundia kamute akima kwela wakamba. Misi jali ati okita ni ramba. Kwa kwela ni peng mina kafungia kamba. Isjo ni bwako kuna peng sijatajo. Kila laba fuchafuna kuliwanga Natasha. Nitache my crush nimechoose kunyamaza. Mkisema ngue next track na mtaja. Nitika na
kwela peng kwela wezi rate. Kwela uki rate pigie 10 over 10.
Makwela mapeng kwela wezi date. Kwela uki date lazima uringi again.
Makwela wame Eva, the TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha. Makwela wame Eva, the Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Vodo, ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng kitu poa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa. Uki approach proceed na caution. Toxic hini poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes ya kochash. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana
oh no,
azijashika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi ujipanguze jasho.
Oh no,
weni kibanda kwa hii soko. Ukiniacha mina suka budako. Kila Sunday uko simu kule sose na popcorn. Ah, na sio stiff ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah, hajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu.
Ni mauru, hako siko ndiko kwa pass.
Ni mauru, lakini kila Sundays yako charge.
Ni mauru,
sini komando ndani ya skirt.
Ni mauru, udem ni mauru, udem.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana
ni kudigi ni kuseti kwa kiti. Na daini kudigi usikie fiti. Nataka doba zangu zizoze kainjili. Nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ai, na wapua ni wavue kanchiri. Wapua kujeform kwa medungi ya mamini. Mpua kona tatu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua wa mjini. Kitu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidhigitha kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada ma puppet. Luku diriba ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama da sache. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin madhe usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin madhe usikie divi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti kwa kiti.
Girl, me love the way your body call, call me so nice. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you up my life.
In the morning,
girl, me a loving in the morning.
Morning.
Same time, baby, me a money. Call me anytime that you want me.
Now you want me.
Kwa lie. Boom, boom, boom. Mine pika mijeledi. Ni kudiki fiti. Ni cheze nezo jegi. Uneza kuja home. My lady for you. Ni shadai. Yani sosa na kudeti. I'm poor. Mechipeba. Yela kama candy. Mpoa. Neza pikisha malap. My weekend. Ayi niko on. Izingwa ina kuseti. Venye niko ganju. Na shiki wa kibeti. Walai. Nadai niko digi. Usikie fiti. Nadai kukupin. Maze usikie vivi. Nadai niko chiu. Niko bloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai niku bibi. Usikie fiti nadai kukupin. Maze usikie vivi nadai niku chiu niku bloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji ban super aliban. Super ake kupa basi cheza na githa. Mimi siko sawa nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota sasa nimenga. Shikisha, Moreo akikupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle. Lights, camera, action. Kudugi tu vifiti kwa kiti. 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 Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina come size. Data ina die, na tete ina die. Lakini stoke minta come size. Na sina ID, na banza akuliza web show minta come size. Ati sita ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina come size. Data ina die, na tete ina die. Lakini stoke minta come size. Na sina ID, na banza akuliza web show minta come size.
Ya colors na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man with a big swag. Ningekuwa ndula ningeitwa New Balance. Between life from a school career bitch I made like 4M. Goja sasa this year niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots sangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na bitch time lapse na jet. So I don't give a fuck.
I don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina come size. Yata ina die, na tete ina die. Lakini usuke mita come size. Nasi na ID, na bonza akuliza web show. Nita come size. Nita
Muku found jwa ni muku chu, ching ching. Mimi na jeretu kujo ma bling bling. Doba zetu mbo haya sindo real deal. Zeno bana ziko chini sindo ma kingpin. Chuma ila lendani ika ina 15. Mama unipa ganji yona ita pimpin. Kwenye ulo kabana we drinking. Nimefunga kilemba haka masing. Suna banja sana kuna venye unanibiska mkojo. Power buff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau kam form na ito nikolo. Niko na magune mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njichi utafambo.
Niko club na mapeng wanataka kunitress. Usi tense mina kam size. Yata ina die, na tete ina die. Lakini usoke mita come side. Nasi na ID, na bonza akuliza web show. Nita come side. Nita come side.
Alo, good tena, sapa
4-4-4-4-3-4-3
Musa, serenity
Namsho lazima ndai tap Koko kanoma ni kabad gal. Wejo lazima ndai clap. Lazima ndai munch. Lazima ndai cha. Namsho lazima ndai tap. Koko kanoma ni kabad gal. Wejo lazima ndai clap. Lazima ndai munch. Lazima ndai cha. Nikana.
Like a boss.
Alo ni asapero asapa. Muwaga bad boy chini ya magic design. Genge true, genge live it in itamu. Na leon ko kijani, basi we kamu. Painting wagu meni nice. Aye, uki smile mina feel shy. Aye, kani kusimp misezi deny. Juni me simp adi na shindwa rina shindwa rada nika. Aye, hard wakadi wa mama wana ninoki. Wana shindwa nato waga wapi hizi manoti. Kijana oldies na sijafika 40. Vitu zingine buda zinafaa kucheza loki.
Lazima ndai tap. Koko kanoma ni kabad gal. Wejo lazima ntai club. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha. Namsho lazima ntai tap. Koko kanoma ni kabad gal. Wejo lazima ntai club. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha.
Nikona Esther kila wiki yo.
kabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo, yo penda kuntolea mafom. Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo, yo penda kuntolea mafom. Hey.
Miniko hai utadhani mini ndege. Buda minapenda punano na sembe. Ako na pete na amemea pembe. Mazaki ni cheki anashikwa na kiwewe. Biki kame dance as a bird. Manzi amebeba unacheki akitur. Mina saka bu kuchu mina deku er. Styles do ni deadly anataka kulur. Go pato muda kini cheki darasani anafanto. Buda suna cheki minachunga tunapatko. Nilianza kuzoza tangu enzi tuza bano. All over America. Ni wabaringo na ananga maringo. Ni simple anakulanga ringo. Anani bamba anapenda mastingo. 10 out of 10 huyo manja kula limbo.
Ati ni kam verified ha, ka very fine. Kapoa malifisa yani ka fine wine. Niki, niki kadigi miskia nika niko high. Na msho lazima ni tap before ni kafanye mine. Najwa nanga mini Lisa, he love Johnny Loki. Na before nika calf, last man confirm Lambogi. Kabobo Rasta, kanapenda mamoshi. Twende hivi like a boss, nikoneshe the mogi.
Niko na Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther, ni makwiki yo. Yo penda kuntolea mafom. Niko na Esther, kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo penda
kusikiza kabaya kinchatisha.
Nika tuko F2 Ndini Fina Supermarkers to bebe kama miracles of Jesus. John Minor Theka Theka Massive Kamzozo Kazoze Matawini Ogani. Na kwani form ni kiani. Kastana ni mrembo flani. Haga seti vizani. Tanzuka unipati. Pura diskosi yani. Predator inosha taxi. Rasa na piga mbati. Dishoto jani kaki. Stenje mi silali.
Silali, silali.
Njegia nataka ngapi.
Ngapi, ngapi.
Ulesemo liona wapi.
Wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi.
Sahi, sahi.
Na stenje mi silali.
Silali, silali.
Njegia nataka ngapi.
Ngapi, ngapi.
Ulesemo liona wapi.
Wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi.
Sahi, sahi.
So basi digi bikla. Beach, Kwanda. Beach, lip gloss. Beach, shali. Beach, iPhone. Beach, nywele. Beach, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Bikla, beach, Kwanda. Beach, lip gloss. Beach, shali. Beach, iPhone. Beach, nywele. Beach, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah,
hey, this fatty fatty unaima. Mi hide mina julia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey miss fatty fatty unaimanda. Mi hide mina julia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma.
Big babu
ani kuchoma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za E-Sitch. Mpua ni body shati bagi ndani G-String. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu baby. Malika ni fisa fika maibe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi buda sezizi ya cha inje. Uko only fans na unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori. More money more problems uwangangori. Na uko daista ni nwa super kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikiva vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Inama kiasi aa wesi dem shy. Na ni makali wacha stories are polite. Cheki inasonga left na right. Besi si wirushe left to right. Kana toa form show to both sides. City girl anawaka kitu bright. Stenje misi lali.
Silali, silali.
Njegia nataka ngapi.
Mangapi, ngapi.
Ulisemo liniona wapi.
Awapi, wapi.
Siungoja na kamsahi.
Sahi, sahi.
So basi digi dikla. Beach, Kwanda. Beach, lip gloss. Beach, shali. Beach, iPhone. Beach, nywele. Beach, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, beach, Kwanda. Beach, lip gloss. Beach, shali. Beach, iPhone, bitch, Noel, bitch. Kila kitu bitch toka juu hadi
madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lie zime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personally wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice.
Na gani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kotulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Painting ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo na jipulizia. Na kani mechi anapenda kuchu cheza na gia. Yoka ni kwela minapenda kujitaftia. Sio lazima bigi minapenda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipochunga kama kidia neza kukalia. Ala
madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies zime nice.
I keep a lie. Me one see the pretty girl in the whole world just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom boom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk. Twerk, twerk, twerk. With the mathematical calculation, division, missy pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jamaican. Elephant, do vukui, undo implication. Hatubagui, tuko pan-African. Makex, na kimbiza, na imetoka Japan. Saingine, feature white, ni kondani ya Nissan. Kiyomoka, ni chukubima, twinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk. Asian, twerk. Ethiopian, twerk. Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk. Afrobeatian, twerk. South African, twerk. Amapianyan, twerk. Kenyan, twerk. Genge, twerk, 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 twerk. Tanzanian girl, have a there. Pretty miss from Ghana, have a yes say. Some of them Ugandan, wine up on them. Rwandese, Sudanese, melanated gem. Alafu nikicheki penga na esa. Kizito kazi wine ni maweng ya ni pesa. Tasipote zi time, she's a 10 not a 10. Tabidi to mem sign. Kami one see the pretty girl ya the whole time. Just twerk, pom pom, twerk. Petite girl, twerk. Italian, twerk.
Like the boss.
Siku mingi jo
Magi magi.
Alo, body tena sapa.
10 out of 10, candidate. Mama joko best. Na mama ni peng. Bila dent, nima piako bless. Hali ni cheki gram. Maka penda, na kani text. Na deku kam, then I come, then I come.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll. Kuja ivo. Babe kuja ivo. Ivo ivo ivo. Babe kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi tense baby girl. Kuja ivo. Babe kuja ivo, 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 ivo. Babe kuja ivo.
Ala, kuna venye na jifeel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Juna kudai nilisare kote kote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadingong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini grip. Tunojo unanga form, ukijipa kakolon. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu hunibo, ni madema wana do. 10 out of 10, candidate. Mama joko best, na mama ni peng. Bila dent, nima piako bless. Hali ni cheki gram, maka penda. Na kani text, anadeku kam. Then I come, then I come.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll. Kuja ivo. Babe kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe kuja ivo.
baby kuja hivo. Usi dance baby girl kuja hivo. Babe kuja hivo, hivo, hivo. Babe kuja hivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeo kuja kwangu akitaka mande domingo. Juniko single, juform zangu indos. Nupiga golden na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jing jong. Pua kuredi na shanta kuchezesha ding dong. Juhimi hit song, ati luku best. Ataka umetokia na vest. Na na manifest kukupenda kushinda yo ex. Baby kani test, kukuja kwangu basi text. Juu kifika uneza pata niko na the rest.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nyuma piako blessed. Ali ni cheki gram, akapenda, na kani text. Anade kukam, then I come, then I come.
So baby kuja hivo, usi worry baby doll. Kuja hivo, babe kuja hivo. Hivo, 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 babe kuja hivo. So baby kuja hivo, usi dance baby girl. Kuja hivo, babe kuja hivo. Hivo, 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 babe kuja hivo.
Magi magi checky, magi magi checky, magi magi, magi magi checky. Niko makokolito, niko makokolito, niko makokolito. Magi magi checky, magi magi checky. Niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito, niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito, niko makokolito.
Kani kapoa mejibeba basi poka kwito. Haka kagweze kalipuke buda hadi mwisho. Aluta yangu pia ni yako hiendo patanisho. Na manzi yango kinicheza buda the bus in the show. Ni big stepper with the new flow. Apo akini cheki wana die.
Uko Jujo
venye makafunga ungedhani hii ni blue. Jebu kidogo kuna mse yako na fujo.
Niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito, niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito, niko makokolito.
Ati kokolito na fumi libaki amechoma juu ya maringo. Avoid those people kwanza mini kwa single. Dema kiwa club shit is ready to mingle. Koma zetu zote mneti zimekuwa hit song. Seti kokolito uwezi fika mwisho. Zikishika sana minda baki kuwa indos. Mina majitu lisare kunywa people.
Niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito, niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito na nikifokolito. Nafanya mina stama. Taka ni pedi na nanisiti sezi katatama. Hakuna kubleki miniki medi na medina chapa. Jinoni ganji ndo nasaka ndo italeta mama. Na nimezoza treble winners na shindana na pep. Na kila kona na tafuto nkani hepanga preps. Na alisema minya kwanza partner zama na depth. Jumo shimbili nisha zama men I'm catching my head. Na nikicheza na cheza kikomando. Na mahatrik na funga ki Ronaldo. Na kani mechi sezi cheza bila ndom. Juni kicheza ki Messi ni Ballon. Niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito, niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejeza nkani patanisho. Na kani mbli na cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito, niko makokolito, niko makokoko, niko makokolito, niko makokoko, niko makokolito, niko makokoko, niko makokolito. Juu ya kikokolito, niko makokolito, magi magi, niko makokolito, magi magi, niko makokolito, magi magi, magi magi, checky, niko makokolito.
Yo, 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 easy bad wala itu wa form, ah.
Musa, serenity, ah.
Checky, umenikafu kama jeke, niko kusinki na buda kuna jeve. Na niko heaven, kajaba na karege, lamba lila lilo.
Like a boss.
Kata walewe katika. Kuna daika ila na dema na katika. Kuna form flani walei suzi pitwa. Form super flani anapenda kukatika. Nikona kapeng pale gramo na lisa. Yela nikateni mabom na mashisha. Cheke na perform maliklima lifisa. Utadhani wedding cake baby girl she a diva. Ah, malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. A straight to Ibiza, granddaddy papo cash money ama visa. Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo walai zimeshika. Game niko fiti magalo zikipa. Chini downtown every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata Costa Rica. Every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata Costa Rica.
Every dakika napenda kukatika. Mali mina choma zimetoka Costa Rica. Manzi akikao mina mpaka paprika. Yeni diva wale ananimaliza. Hasta la vista, misi na visa. Zangu zimeshika utadhani kuibiza. Manzi akichita najua kusafisha. Kalongo longo mchizo wa kuigiza. Miu penda na penda. Niko jaba sezi tema, sezi tema. Yo denda kwa dera. Buda mini taka tena na tena. Niki rap anadhani skile bang. Manzi amekuja anataka mbega bang. Pale kitandipi anapenda tuku bang. Anachen anataka tuku trend.
Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo walai zimeshika. Game niko fiti magalo zikipa. Chini downtown every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata Costa Rica. Every dakika napenda kukatika. Ah, anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Ah, na kukata Costa Rica.
Cheki umenikaf kama jeke. Niko kwa sinki na buda kuna jeve. Na niko heavy kachaba na kareke.
Skiza magi magi. Wanashanga, nashindwa hizi ni nini. Lijono dogo wanaroga kama machizi. Iza buda, na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka juu na chini na utapata kamini.
Kuchora ndo bando mtindo si udu. Nili nili choose beat, kila era ni matit. So mipiga remix mingi adi beat in a beat. Ndoma namba kandethu alirap off beat. Ama denge kunga mneti washajua mini ji. Na shanga kwani rada gani mini kutu busy. Na venye bay ipo juicy wezi bisha na you. Ame dongi ya bikini kwenda pool ndam du. Mlitha ni mina date kwani karini wahu. Watoto wakurofi doba zetu ziko juu. Wengine makelele utadhani kazi pool. Ukinona niko juu even you can too.
Wanashanga, nashindwa hizi ni nini. Nijono dogo wanaroga kama machizi. Iza buda, na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi.
Skiza, magi magi.
Tasaka juu na chini na utapata kamimi.
Yo cheki, magi ya mekam. Ya nitaki story mingi, ya nitaki hata salam. Mita midi nimelenga, so ntasema samahan. Story ya mtu mbilio kiwandethe sunangam. Yo cheki, yo cheki. Nadai ku switch flow. Kijana mejituma mpaka sayi wana nino. Na namba sisi moja juu wasaneo na Nicole. Cheki buda kasi ganji basi story minibo. Nadai kushika pesa na si chezi niko job. After that nikutesa juu sitaki story mob. Nairo kikuja mbaya sunajuta pigwa mob. Kijana sipigi dawa nkenda mbali labda ndom. Sati sisi nini itabaki mumeti. Dokitre kuwa uliza wana skiza magi magi. Mugani nazo mingi nikibongo utapaka na ni utasaka juu na chini. Na utapata mwingine kami. Wanashanga. Nashindwa hizi ni nini. Vijono dogo wanaroga kama machizi. Iza buda na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Wanashanga, nashindwa hizi ni nini. Vijono dogo wanaroga kama machizi. Iza buda na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka juu na chini na utapata kamimi.
Wa malora.
deadly, deadly, dance ni deadly, 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 dance ni deadly, 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 dance ni deadly, deadly, ku finish kumalo, ndiyo kudonjo, deadly, deadly, dance ni deadly, 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 dance ni deadly, 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 dance ni deadly, deadly, ku finish kumalo, ndiyo kudonjo,
jibaga jatnam super ni wajuja, fine pretty pretty fanta shape ni ya chupa, zake si za nyayo ni za matunda, adi mtoi flani kare na mezirunda. Form ni gani sunajua, form ni parting, form ni airplane mood, som ni party, gone me care day mo sack di panty, come to party rasklat, come to party, bank ni gani nyuna deko sunda ganji, boy mwena jeti kamina deko shika gari, wanami on the beat susha jwani maridadi, deadly deadly, deadly deadly,
deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance ni deadly deadly, ku finish kumalo ndiyo kudonjo, deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance ni deadly deadly, ku finish kumalo ndiyo kudonjo.
Form ni gani sunajua, form ni parting, form ni airplane mood, som ni party, gone me care day mo sock di panty, come to party rasklat, come to party, form ni gani sunajua, form ni parting, form ni airplane mood, so ni party, gone me care day mo sock di panty, come to party rasklat, come to party,
deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance ni deadly deadly, deadly deadly dance.